ka lebitso ke Lerato wa ga Selebogo. I was born in Dinokana. There I come from dust. I'm the mother of Lesedi, my light in the darkest hour. Life broke me, but I rebuilt myself with faith. I fought through pain carried by peoples. I'm a woman of truth, of strength. I'm a healer, a fighter, a builder. Voice carries stories, not just of struggle, but of rising. This is my legacy for my son, for my people.
Tsone dilo tse ke di rapelela tshireletso le matsatsi a bophelo gore ba lelapa ba kgone go bona mofufutso a phatlha ya me le dilo tse ke di berekelang gore ke fitlhelele ditoro tsa ka le tsotlhe tse ke di ipatlelang gore le bone ba kgone go tshela botoka gore re itse gore ga letsatsi le tikela re a khubama re a leboga le ga letsatsi le sa tsamaya ka nne re solofetse le ka moso re a tsoga gobane re sana le morero mo lefatsheng wa go tlhabolola matshelo a batho le a rona ga re kopi tse re di kopang gore re di bontshe lefatshe re di kopa ka gonne re a di tlhoka ga re di kopele go ipusulosetsa mo bathong ba nne ba re nyenyefatsa ga nne re tlhoka ke kopela fela gore kgwebopotlana ya ka e gole kapa ba lelapa ba mpone mo diraleng tsa lefatshe ke boka. Bontsha lefatshe re di kopa ka gonne re a di tlhoka ga re di kopele go ipusulosetsa mo bathong ba nne ba re nyenyefatsa ga nne re tlhoka ke kopela fela gore kgwebopotlana ya ka e gole kapa ba lelapa ba mpone mo diraleng tsa lefatshe ke boka.
Re tswile maatla re nyaka go tlhabolola mo re tswang gona re a o rapela mesia ra o gopela.